get you, baby.
Waitwa Liana.
Black Market Records.
Hi.
Hello, stranger.
Uku kwetu wezi dumu, labda heshima idumu. Na tunajiamini kama saina rungu. Kucheza jona sisi nika kucheza na Mungu. Hapo tabakisho wakuzike Kisumu. So kituona pika nduru nika umeona goe. After scene tukulaze ukaroe. Fule general tunaingia choche zote. Na kama una maneno uneza banja tukuone. Banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone. Ati banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone.
Ati banja tukuone. Boronja tukupone. Aponeza konda ndo mifuko jozi none. Speed ni ya Honda tukipona hizo choche. Na nguo za Gikomba zozifanya ni jichoche. Swara zinanienda mana mini fisu kukuote. Natembeza ndenga kwezi rima zote zote. Ni usiku na mapema heri tunikaokote. After nisha tema yopu si mini itoke. Mini supplier, supplier wa mabitha. Holy Ghost fire to wago wei kwa misa. Tacho mwona taya mta ukituhangaisha. Nizo chuo mzo malaya ndo odo yumaliza.
Banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone. Ati banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone.
Banja tukuone kabla ganji ikuoshe. Napiga jote zote borongeze kodi ya gode. Wachawi wako na kin seme bidi ni waroge. Ati tap after tap kasha fanya dini nyonge. Sisi banja mingi juyo ganji ndo hubonga. Screen zote tau nishal trend kima joka. Mechi na karao juma njoti ndo na honga. Tege ya gari ya donda juma sani ya kundota. Beef ya ufala ndo lifanya nkuwe sim. Mumba wamba ufala usha seti deki ring. Ati ex njo na call what the fuck achai ring. Kasha mwaga damu juyo godisha jidim.
Banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone. Ati banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone.
Banja uone ukishandoa. Ragin ten ten inendelea tukupanda. Ere tukifika wote wana step fast. Andi bogile ya true. Huku kwetu sing mafata. Inadi tuna pull up. Bogi true. Chum zote mpaka kihungulo. Tuna manifest bank ya koko nenda zero. Tenje safi safi wana tuitanga di hero. Sini boka ya musiku mino ichapanga na pilo. Chunga mdomo wako takusell. Pika nduru moja huchipate uko kwa hell. Mission juni jabu pia majenge wezi tell. Tunachapanga kadila wakibongo nda wa dress.
Hey, banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone. Ati banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone.
Do double L-O nipe hiyo mic we sonko ka movie. Nina rampaka ile siku kwe na mvi. That's my motto. Dream ya mind kushinda loto. Him ki dream min kokoto. Beast yo biz. Kani monkey biz. Gwelo kwenye riz. Juju na mariza. I made a promise. Mama gonna ball. Niko na my homies. Mama gonna ball. Dollars after pain. Boze in the chain. Bado natembea. Ipo siku ntapepea. Dream kuka there. There. Ato kujitikea.
Banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone. Ati banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone.
Kiyo piga joma ngumi waka ita joma sanse. Waka kamku wangu ati wani sake. Tabaki wani hate tena wani kose. Nilipiga choche uku mtaani na kuwanga jo kinara. Look nikipiga sipiga ngijo sahara. Wewe jo ni fala, fala wa mafala. Nikipiga sin ulikuwa umelala. Nilikuwa kuwanzi jo mchano tithane mini sanse. Nikona magembe kama 120. Kembe kama 30 ziliku chukwa pori. Zingine kama 30 ziliku chukwa koti.
Banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone. Ati banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone. Banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone. Ati banja robo baboronja tukuone. Ati boronja tukuone.
Hello, stranger.